one for my brother, His Majesty. Mastore ali conombo, conombo.
Ena chosoa chauni ndalama basi, ena ndalama rinazo komantendere alibe kuno. Ena atipula ndime molimbikira, koma ena kutsakolola pomwe sadatsale.
Leo tiseka mawatirira kuno,
zonse za temporare kuno. Kumise uya golide, kulibe kantu tisowa. Che, akuti che, ukotu wa siriroa. Kulibe mafutoa. Kongo, Kongo, munde chitire chifundo, nkarowe Kongo. Indendine opere wera, koma by your grace. Munde chitire chifundo, nkarowe Kongo. Indendine ndizo foka zanga, inde, inde. Munde chitire chifundo, nkarowe Kongo. Gata said the truth. Ndani sana dwalepo kuno, tonse tidwala kuno. Nireke nini chike confess. Ndani salira, tonse tidira vika baba. Vika baba, tonse tidira. Tonse ditemburare kuno. Umasangidwa kuchotedwa, sopatidwa ulandidwa kuno. Palibe cha permanenti kuno. Nditsiwa Kongo, nine Kongo. Mundichitire chifundo, nkalowe Kongo. Inde ndine opere wera, koma by your grace, by your grace. Mundichitire chifundo, nkalowe Kongo. Ndawi, ikatafika, mwachisomo. Mundichitire chifundo, ndikalowe Kongo.
Mundichitire chifundo, nkalowe Kongo. Mundichitire chifundo, nkalowe Kongo.
Sera na madingo, mumuchitire chifundo. Mumuchitire chifundo, nkalowe Kongo.
Dominique Marenzo,
no.
Dalito Marenzo,
no.
Jason Huanka,
no.
Uncle Dwayne,
no. Madingo,
Mahara Muhango, Chivu Muhango, Michael Busi, Kemu Kahika.
God bless Kamsotina na Madingo, Superboy.